MalawiMusic.com. Nyimbo za Chimalawi.
That's it. Then the wizard of our
own.
Ndima chimwa osalapa koma pa komo panga osalaka mafuswa mbili ome mazikwesha mayanko akusowa zondi pasa pressure kusia Yesu konda drama mkona moyo wanga pano unadzaza drama mapasta wasinda dziwa ndima dziwa paman koma zipopa ndeka malo moti nsiku taman sindimva za muntu wina mazimvela ndeka ndima yesa mutu wanga unga sese denga holo hachibale anga omwa mandizemba komwe ndingapite kuna tsala na malenga
sabe noso hipa zomwe nese manditsata ndima wanga nthawi zino magwidwa ndinata kuli bwino mbuye wanga ndimudalile kuli bwino mbuye wanga ndimudalile sabe noso hipa zomwe nese manditsata ndima wanga nthawi zino magwidwa ndinata kuli bwino mbuye wanga ndimudalile kuli bwino mbuye wanga ndimudalile
Maganizo onsewa andipangisa nsakale mofewa ndi $7 ananga sanyedea ndigule mbwa asamaende pea somwe ndimapanga mbuye sizapanga pizi ine kumayaka hachibala soafizi paga azinzanga ena kumapanga stop kuiwala la mulola mphamvu ndi love sindimva za muntu wina mazimvela ndeka Ndima yesa mutu wanga unga sese denga Holo hachibale anga omwa mandizemba Komwe ndingapite kuna tsala na malenga
Sabwe noso hipa somwe nese manditsata Ndima wanga ntawi zino magwidwa ndimanta Kuli bwino mbuye wanga ndimudalile Kuli bwino mbuye wanga ndimudalile Sabwe noso hipa somwe nese manditsata Ndima wanga ntawi zino magwidwa ndimanta Kuli bwino mbuye wanga ndimudalile